Sonipa no nipa wo, abo bika wani free wunti man. Sonipa no nipa wo.